mutabani wa musaza bagala omutya omanyi wesibala byeko nange seefuna yenzenduka wamwasomesa muyige siyimba byama lya nsimbi kyonna kyeyama ndizaalwa yekyamabaale Masaka wali okwata lyebubondo ye waffe tobula ndizaalwa yekyamabaale Masaka wali owetera kyabakuze waffe tobula olwaleero nkomyewo nga nnina obujulizi bananga tannafensi topapa kujevuma bangi bendabyeko wana baaliko obubinga kati be basenkulu b'ekibuga era nga bafuga nange kamwa kwogera yimba nga museka naliko mu mmere embi abagimwandaba nasiganga kyutekisinga eno museka n'entembe ey'obuleega n'okuvumwa n'envumwa naye n'abaali banjerega bwe sirifuna kati ate basasula nsimbi nange okundaba bannanga omulamu tasekererwa
yikirasaba omulamu tasekererwa
obuliwo oteringa byofumba bidiba
yikirasaba omulamu tasekererwa
obuli muyimbi ngaerinnya tonnalifuna
yikirasaba omulamu tasekererwa
olwaleero ndikuggwa muntu akyasuula obubi awera bange yakomamu ebyo byokola toggwa musuubi mwatunyiikira obulamu bwe bugagga n'abaganda baagera tewali mugagga wano ataato banansimbi lwakuba gye nvudde waabwe tebamubikkula buli gwe weesimisa yaliko obubi obulamu bwe bugagga bamala ne bafuna ne pasita bugembo oyo gumwesimisa yaliko mu mbeera embi nga kyali ekibula esuubula ebikajje bugembe gwe mulaba nga bissa ku mutwe empaka gy'anaabitundira naye kati omusanga mu kkanisa ye naawe nyigira olunaku olululu luki oyo nnabbi kakande ku bbiri naye yali muyimbi era nga nze gwolaba yatema ne ku manda ng'asaawa kompawundi yasubula ku mwenge ng'agujja nakasajja mu kiwunya gy'agutundira naye kati ye naggaga naawe nyigira olunaku mwatululikya maama fiina gwolaba nga yesi wangu gye yayita yali kawusigalo kyovaola bayamba nnyo amanye ennaku bweruma olazalo ne makamwayi yali mukubi wa beesi mu sinagoga nabbi kakande n'asiima ku mmusabira kati y'omu ku basumba beeyagaza mu ggwanga lino senga katana yali mukazi mu nnaku nnyo mukama yamwanikula era yalungama kati seminti atikkulwa twera ebizimbe biwera senga kulannama yali muvubi ku nnyanja yavuga ku booda ng'atunda n'empafu naye raba gwe bwajuga mukama yamwanikula ensi yakyuka bannanga omulamu tasekererwa
yikirosaba omulamu tasekererwa
oli mu muzigo olaniro ddi akutigumya
yikirosaba omulamu tasekererwa
diguli wagifuna naye omulimu gwabula
yikirosaba omulamu tasekererwa
saakadde kuyimba mu mpaane ampaana mulina omulangira bamweyana kyaggwa omanyibwa okulwa kyogenda manya nti n'ekyofa si wangu wakulabwa ebirowoozo bingi bitta omwoyo ogirwa endowooza z'ekyavu mu bwennonda wano akawumbi ku kkubo ebizibu bya duniya mbambiwunzise teryajja kukasuula k'olinda kubanga bazirina be basinga okuzaagala wava munno oyo gwe weegomba naye yayita mu bulumi ensimbi okifuna yasuubula ku byennyanja kwali kunoonya nsimbi ebya driving school ye yabitandika yasooka obireeta mu ggwanga western driving school abagimanya mu njulira yavuga ne ku taxi ng'anoonya nsimbi kati yambasada w'eggwanga erya ba Hungary ng'ate yambasada wa benzi mu Uganda muno yasooka okuwa pulezidenti n'emmotoka gwe yali cross-country eddala benzi empya wamasa wakiryanga awennimbye wa salimu sale muganda wakagutema yasookera wa maama kyama erubaga wano ng'amuwa ne kamera oluusi n'asula kati yekyefulisena mu ggwanga lino ensi ekyuka omugagga sekalaala mmanyi mumuwulira yalimako ku nnaanansi mu matandika yatunda ku sukaali ggulu yakola ku majambiya yatunda n'olwanyo ngalu kusabantu neba kore mefalisu kadibeba nigive shivuga yena njini yuga chiki ensa chuka omugaga chirumira fenago tuisimisa kalimu tembe ija tatu kaludawa yasubula nikubugari chirumira gomulaba mokama na yambe ya zifuni kadisebo ambasada ya kulira abagaga kwa garanoyo gomulaba omugaga busuro weka tosi yalimu vube kunyanja watu mukama na yamba nisimbe na zifuna katibi omeri umaruka yao wasuza property na ya soka mwapote mukama na yamba katibi vanikive chivuga ila biomeri saba kabona chumba na ya tova ne dunia ya situla matroko yo gesa uajisa kupega mpaka kufusu ya paka sako wa aji mwanji bugerere muna njulira kenzo ya shimanga maze masaka mwunjulira chikumi chikumi jiri kanyo kujifuna mitalo ya yosha manda kuya somera
yikiro sabomu na mutasikero
sema kula ya limpale mbaya
nesa chuka yikiro sabomu na mutasikero
mweru ya sutulevyo manga wasipe shikari kakana
tu sabomu na mutasikero
banda ngumula mutasikero
yikiro sabomu na mutasikero
shipa ya soka mundi yo kifu wetu ajira ya kichisita manyobu wa usigaro guruma
yikiro sabomu na mutasikero